classic sound.
Yeah, real recognize real, y'all. Red and blue, on a G, Chini B. Yeah, penetration, hustle from your section. Get a mention, upo keep perfection. Penetration, hustle from your section. Get a mention, upo keep perfection. Billionaire club, who can do direction? God do your world, but nipe protection. Hatumbele nyuma kwetu mwiko. Yanga na hoza na chana maji nisha toa nanga. Kipo mbele na teleza hapa mbaka tanga. No kerele jari chako jirani kapanga. Kesha kama CNN, kesha kama mwanga. Kesha da kesha na kesha nao kwa sambamba. Hustle hard, uboss kama dad. Macho kona macho kwenye face and the jari jihadi. Nguvu nyingi kama radi. Kira tuwa dua, kwetu itikadi. Alhamdulillah, lying koma ina die. Nikiamka na mshukuru mola kwa uhai. Alhamdulillah, lying koma ina die. Nikiamka na mshukuru mola kwa uhai. I know I'm a superstar, nyota ya ja. Masauti roja, naenea na samba. Nguvu ya mida, erimu kwa vijana. Unachowaza leo, nikifanya sana jana. One man army, one man soldier. Subutu imani, weka nguvu kwenye hoja. Mutu tukambani, jitana uwa boda. Yes, nasimama kama namba moja. I'm a superstar, nyota ya ja. Masauti roja, naenea na samba. Nguvu ya mida, erimu kwa vijana. Unachowaza leo, nimefanya sana jana. One man army, one man soldier. Subutu imani, weka nguvu kwenye hoja. Mutu tukambani, vitana uwa boda. Yes, yes, nasimama kama namba moja.
Birika, birika, mikono kwenye birika. Jaza kamerisha, jaza kamerika. Vichaka na pita, misitu na jika. Bendera na shika, na wakirisha Afrika. Nyuma tumeripita, hatua 1 meter. Soko nimerishika, bizaza wakika. Natuliza fikra, natuliza kichwa. Natuliza poho control number 6. Banda, banda, juu, changena waku. Wapereke juu, luka nao siku kuu. Warudisha schools, wapangisha rules. Wabarisha, wakabatisha, wajone fools. One man army, chambua sihani. Gundua sibani, natokeza mbaka nchani. Nijeshi kifuwa mbele mbele na kanyaga. Yes, swing swing kana chesa raga.
I'm a superstar, nyota ya ja. Masauti roja, naenea na samba. Nguvu ya mita, erimu kwa vijana. Unachowaza leo, nimefanya sana jana. One man army, one man soldier. Subutu imani, weka nguvu kwenye hoja. Mutu tukambani, jitana uwa boda. Mama kama namba moja. I'm a superstar, nyota ya ja. Masauti roja, naenea na samba. Nguvu ya mita, erimu kwa vijana. Unachowaza leo, nimefanya sana jana. One man army, one man soldier. Subutu imani, weka nguvu kwenye hoja. Mutu tukambani, vitana uwa boja. Yes, nasimama kama namba moja.